msimsafi.com.
Hapa hii kwa mara nyingine tena anaitwa Nesco Mtumbadi. Ucho
ha Nesco Mtumbadi.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy, 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 happy birthday. Kata keki keki, situ fase. Aja more nyewe sindoreo.
Acha nilewe.
Aja more nyewe sindoreo.
Acha nitunze.
Aja siku nyewe sindoreo.
Acha nitunze.
Siku nyewe sindoreo. Ujamani mama shula, chunga usicheze chula. Kuna wazee watoto malufu kuku gadu.
Achi, 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 achi. Talenti kina MC. Achi, 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 achi. Lo siku yako, lo zaliwa. Ongela mama na baba pia.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Lord of boy. Okay, same.
Tumebeba vizawadi acha tukupe. Pongezi kwa baba pia na mama yake. Muzima mishuma sike kitukate. Piga kelele nyingi kwa bide yake. Kwanza tumbe Mungu akulinde mabaya ushinde bopega siki.
Nimechoka. London boy.
Asa wapo wapi wenye vijibu uchungu. Uishi miaka mia kwa uwezo wa Mungu. Tafaji ya chie siku yako ndugu wangu. Kuwezi ya toki vana Mungu. Aya basi kama utani ule dada amezaliwa tena. Aya kama utani ule dada amezaliwa tena. Kama vipi mwaga maji ya cheze kama kafali. Mwaga maji ya cheze kama kafali. Mwana kucho waveisha. Sito na maliza mjombo uku. Wepo juze Nesco. Mpe hai mwana kumkalibo ikutu. Nacho kazi.
Noma, Gadu, Sara, Woshi, Papi, stylish videos. Ibiti ya baba valida, wop, wop.